kange ngilali solo benhleli ncinga ngawe ayundenza nina ayundenza nina ayundenza nina che otherwise unjani ishi askis sister bengicela uthetha na ndicela ukukhapha ndicela ukuthatha ndikube ingxaku yandiphambanisa wandikhulisa andikwazi nolala ingqondo nguwe ayingqondo nguwe ewena sisikanantsika uthetha noleta uthetha nokhongesha uthetha nolibela uthetha nomntakwena Isbaqa nkwazi gama lakho Ayundenza nina Otherwise unjani Kange nilali solo Benhleli ncinga ngawe Ayundenza nina Ayundenza nina Ayungenza nina che otherwise unjani che otherwise unjani angkwazi nolala ingqondo nguwe ingqondo yandiphambanisa wandikhulisa mumakho sanu yandiphambanisa ayundenza weak undenza moist Njani mna Benfunu kwazi mna Koba isolo Benhleli ncinga ngawe Ayundenza nina Ayundenza nina Ayundenza nina Che otherwise Njani Kange Ilali solo Benhleli ncinga ngawe Ayundenza nina Ayundenza nina Ayundenza nina Che otherwise unjani Kange ilali solo Benhleli ncinga ngawe Ayundenza nina Ayundenza nina Ayundenza nina Che otherwise unjani